dolo peni no vali ngondo Nyachabulu kubase kaya mbubu shebe ndalo Imfula na makuma gonke nomlando Ule tutula tobi njizio Ngoza tupela Nengi ngazo mtaba Ngoza tupela Nazo zonke ngi ngazo mtaba Nikumbula Sisakula Bazali bethu thina babese khona Singakazi ukuthi impili yokusibekela sikhona Phila ikolule emazweni lazama khona Thando nenjabulo lapho sazalwa khona
Asamenze makhaya Sokothwa idlozi siphinde sibuye sozama
Sedolobheni nokuvala ingqondo Ngiyajabula ukuba sekhaya ngubuhle bendalo Imfula namaqhuma konke nomlando Kulethu ukuthula